gudoomiyaha tuulada Mandheere ee magaalada Jowhar Saalax Maxamed Cali ayaa ka warbixiyay ciyaaraha kubadda cagta ee dhawaan ka furmay tuuladiisa, waxaana ku tartamaya ciyaarahaasi in ka badan 6 kooxood oo matalaya tuulooyinka ay diriska yihiin. Waxauna tilmaamay in loo qabanayo tartankan si nabadda iyo isdhexgalka bulshada tuulooyinka loo ballaariyo.
Abkeen rabi ku socdaan yaa buuq ma jiro, wax haysta dhibaato ma jiro.
Si kastaba ahaatee, waa markii labaad tuulada Mandheere ay marti gelinayso tartanka kubadda cagta iyadoo lagu daafuray kooxaha matalaya tuulooyinka Bayxaawo iyo Mandheere.